Captain. Exclusive from
jrickandproduction. Mr. Air Pump Puff, Chief Kira.
It's too late. Sidi la body se poko si ame. Iwaka iwako, ibako naka. It's too late. Sidi la body se poko si ame. Iwaka iwako, ibako naka
Molefia chichikanga walinje baka Atroke na pani ntobeka Natili nisange chipensi makanshi Kwali wana umbi ekofuma Ila love walindanga ya wufi I thought you were my future wife Why? Wala njeba goodbye Kawansha can die die Uke mwana kutema wimbo no munguru Nantwala hai ndi mwena pamuru Shivu kombe salamu shisotume Musende fe kozi techinte mwe Umbia musende kuna afwa Nempepo kozi ulakafya Ngani mbulisha ni we ungafwa Mwana mayo muli ulalwa ipo
Zagero, ama maingi Inaifuna, inavomela Inaifusa, koti ulipe mwamuna Inanianga,
very much is in love
Inakondana, nagero iyo Papita ndau, ajini na mwamuna Inatapwa mamiso Ni ambo enda kwanji kufika uko Kwa wana mamishu wa ine na ila
It's too late Sidi kwa nise kuko siyame Iwa waka iwako Iba kwa naka It's too late Sidi kwa nise kuko siyame Iwa waka iwako
Mwana wako mena iwako
Mami Iwe na ine
Ine pampa tu pampa
Inesha kushe
Yobo satini
Maminde kupampa minai
Kupampa minecha mnobe
Mami ichime chobe
Kakuishi mawe mwine
Anilakai obo
Ine mwanti fida pine na pampa mo Mami tepkirisha wana kukombe Mwanti ni mpika
nyana
Notuwale mami ndeleta Kila fine mami na kulele Alashi wa tepkirisha
Tepkirisha
Iwe na ine mami
Iyari pampa mo
Mami shaka kushe
It's too late. Sidi la body se kuko siyame. Iwa waka iwako. Iba kona ka.
It's too late.
Sidi la body se kuko siyame. Iwa waka iwako. Iba kona ka.
Ina penda kale kuti na peta mbambo yanga ine. Wajire ro ni uza. Ina na kai. Ina na kana. I'll never let you go, mami. Nivako, muzika iwako atakire wina Uwayanga jisazi wako lelo asaenda Ine Dubai tu, iwe na ine baga ipo Diwe mbambo yanga, munofu wa munofu wanga Sizinga tege, muzi ya lelo baby Makoro wako, ya pongozi yanga ine Nipo makoro wanga, asanga la pongozi yanga ine
It's too late It's too late. Sidi la body se kuko siyame. Iwa waka iwako. Iba kona ka. It's too late. Sidi la body se kuko siyame. Iwa waka iwako. Iba kona ka.
It's too late.
Sidi la body se kuko siyame. Iwa waka iwako. Iba kona ka.
Itike. Love Dizzo. DJ Jeff. Tiange tiange ilimbaye wotubona. 2021. Yeah. Mr. Air Pump Off. Yeah, I pump up my kali. Baza to my po. No man, I was doing it.
No.
Zinga Gwen is a baby. Download it from ilovezedmusic.com.